Bwetugenda kwa wali mu district ya Gomba, mbako wa government ya tula mu district ya Ronald Katende, kubiriza wa na Gomba, ni bana Uganda bono kutuwaliza wa mo. Okwe ya mbisa kasera kanonge mkuba itonya, balime emele wa malo ukulie waka, atela bafise kone jiba inzo kutunda, befu nide konsembe. Alwa disi Katende, bwabada yugira kone radio, budu radio ya umuntu wa ulijo. Ategeza nti abantu bangi bakaba enjala awamu n'obwavu songa bali n'ettaka ddene bwe basobola okulimira naye beesuulirayo gwa naggamba kyokka ng'enkuba bw'enaggwayo nga batandika okulaajana.
Tulina ettaka egimu, tulina ettaka ery'okulimako. Njagala ntwala omukisa guno okwongera obakubiriza mwenna abalina ebifo ebyokulimiramu, mwenyweze mulime. Gavumenti kuno evuddeyo egezaako okugabira abalimi abali siriyasi ebijimusi eby'emmwanyi, ekimanyi ne kulundi kuno binaatera okutuuka tubibawe. Tulina enkola kati ya water for production, enteekateeka gavumenti gyewaayo eri abantu abali siriyasi okusobola okulima ne mu biseera ebyekyeya. Ezo na zonna nteekateeka za kuyamba abantu abawaddeyo gaggawalira mu kulima. N'olwekyo njagala nyongere nange ku mulanga gwa Ssaabasajja n'ogwa pulezidenti, ensonga y'okwerwanako mu bwavu twalinga kikulu okulabika nti tukozesa obudde buno enkuba eno etonnya twefunyirira okukozesa ettaka lyaffe tuleme kwejjusa, kubanga obulwadde bw'obwavu yalwamu nnyindo obujja wekka.
Amawulire ag'obudde buno katugafundikire n'abazadde abalemereddwa okuzza abaana ku masomero mu kadde kano ne babazza mu nnimiro okumala okusiga, balabuddwa okukikomya bunnambiro kubanga ekigendererwa kyakuttattana biseera by'abaana bano eby'omu maaso. Obaka buno bwaweereddwa meeya wa tawuni kansala y'e Kagologolo wali mu disitulikiti y'e Bukomansimbi Alex Ssekigudde bw'abadde ayogerako ne Radio Buddo ku kitebe kya tawuni kansala eyo. Meeya Ssekigudde ajjukizza abazadde nti abaana bamaze ebbanga lya myezi egiri mu ebiri nga bali waka era bingi bye basobodde okukola kati mu kaseera kano bateekeddwa okuba nga bali ku masomero.
Kya buvunaanyizibwa n'akamu omuzadde okugamba omwana nti sooka osigale wako mala okusijja, kubanga omwana abadde wako okumala emyezi ebiri, abaddewo okuva December n'abeerawo January. So ennimiro eba yamala dde ogiteekateeka okusiga kwangu, ekisinga okubeera ekizibu kulongoosa nnimiro, n'ennimiro eba yalongooka okusiga kuba kwangu. Omwana yeetaaga okugenda okukozesa ekiseera kino eky'essomero, naddala ng'omuzadde weetaaga omwana waayite, tosobola kuddira mwana mu budde bwa kusoma ate n'omugamba nti nga mumala okusiga agende ku ssomero leeti, oba okumala wiiki bbiri ssatu nga tagenze ku ssomero, ate ogenda agobe ne banne abali ku ssomero alowooze nti anaasobola okuyita ku gureedi emu nabo.
Era wano wasinzidde n'ajjukiza abantu okutandika okweteekateeka obulungi akakiiko k'ebyokulonda kagenda okulangirira olunaku bano lwe bagenda okulonderako obukulembeze obw'okukyalo basobole okulonda abakulembeze b'okubyalo nga balina ebisaanyizo.
Tweteeketeekere n'obukulembeze obusemberayo ddala waero siwani kuba obudde bonna balangirira batumulire beesu bagenda okubalonda, naye ng'ate mukulembeze bukulu kubanga y'ensibuko ya buli kimu. Ekyalo bwe kiba kifu kisobola kuweereza ripooti kumanya bikifaako okulaba ebibi ebyo binaakolebwa. So mulonde ba chairman be mutegeera obulungi, mulonde ba chairman be mulaba abafaayo abalina obulumi ku kyalo kyabwe, kisobola okubanga nabo tubuteekawo obwo obukiiko ate tukolere wamu tutambuze ekitundu, buli omu akolerere ekitundu kye ng'akolerere
amawulire ag'obudde buno geego tova ku radio Buddu, radio y'omuntu wa bulijjo DJ Mel Pro kajja kwongerayo n'enteekateeka ya The Mix.